waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Dood dheer ayaa bilaabatay kadib markii la ogaaday in saddex jaamacadood oo ku yaalla dalkan austreeliya ay kula taliyeen ardada dhigata inay ixtiraamaan in ragga muslimiinta qaarkood aysan gacanta ka salaamin haweenka. Waxaa sidoo kale soo baxay in ugu yaraan laba iskuul oo dowladdu leedahay oo ku yaalla galbeedka Sydney in ardada dhigata loo ogol yahay inay diidi karaan inay salaamaan haweenka. Georgia Christensen oo ah xildhibaan ka tirsan xisbahaysiga dalka xukuma ayaa ku tilmaamay dhaqankan mid aan Australiannimo ahayn, halka afhayeenadii hore ee baarlamaanka Brunton Bishop ay ku dootay in ragga muslimiinta ah haweenka uba arkaan wax wasaqa oo aan nadiif ahayn. Se yeeshee ku-xigeenka madaxa golaha muslimiinta Victoria Adele Salmon ayaa sheegay inaysan taasi waxba ka jirin.
That's absolute nonsense, and it's actually appalling, absolutely appalling that someone of that standing, a former senior minister, would actually make that statement. That is absolutely
waxba kama jiraan. Waana runtii wax laga xumaado in qof hore uu ahaa wasiir uu hadalkaas ka soo yeero. Waa wax aad looga xumaado. Wax shaqa kuma laha nadaafadda haweenka ama ragga. Qaar ka mid ah culimada diinka muslimiinta ayaa sheegay inay tahay inaysan jir ahaan isu taaban ragga iyo haweenka aan isqabin ama ehela ahayn haddii laga maarmi karo. Imaam Inam Al-Haq Kusar oo ka tirsan bulshada muslimiinta Axmediyada la yiraahdo ayaa S B S ta u sheegay in dhammaan muslimiintu aysan arintaasi aaminsanayn.
There's nothing in the Holy Quran mentioned about not to shake hand. It is actually in the borderline area.
Qur-aanka kuma dhignaa wax sheegaya inaan qofka gacanta laga salaami karin. Waa arrin runtii aan kala caddayn. Aniga ahaan, haddii haween gacanta ay i soo taagto, waa inaan salaamo, sababtoo ah haddii kale cay ayay ku tahay, waana gef weyn. Waxay ila tahay in salaanta gacantu aysan dhibaato lahayn. Adele Salmon ayaa sheegay in dhaqankan uu ka yimid sida loo turjumo xadiidka.
There shall be no handshakes between them. That's not the way to do it. The reason for that is maintaining that that sense of modesty.
Ilama aha inuu xadiis gaar ah oo farta lagu fiiqi karo oo leh ragga iyo haweenku isma salaami karaan. Sababtuna waxa weeye in ragga iyo dumarku kala asturnaadaan. Dhaqanka ayaana qayb ka qaata. Waxaan rabaa inaan cadeeyo in culimada diinka muslimiinta intooda badan ay leeyihiin ma aha in haweenka iyo ragga jirkoodu istaabto, laakiin qaar badan waxay leeyihiin waa la ogol yahay haddii si ixtiraam ku jiro loo sameeyo oo si asluub iyo ixtiraam ku jira loo sameeyo oo aan dana kale laga lahayn ee loola jeeda oo keliya salaan. Silma Ihran oo ka tirsan ururka haweenka muslimiinta Australia ayaa sheegtay in meeshay doonaanba ha ka taagnaadeen muslimiintu arrintane haddana ay tahay inay si qadarin iyo ixtiraama u salaamaan dadka kale.
I follow the Shafi school, so I prefer where possible not to shake hands, but
waxaan anigu raacsanahay mahbadka shaaficiyada ee Islaamka. Waxaan jeclaan lahaa haddii ay suuragal tahay inaana ragga salaamin, laakiin ma doonayo inaan dadka u gafo. Marka mudnaanta koowaad waxaa leh inaad xiriir fiican la yeelato dadka aad la degan tahay oo kugu hareeraysan. Markii dhaqankoodu yahay inay gacanta iska salaamaan oo haddii aadan salaamin ay ku xumaanayaan, inaad markaa salaanto oo markaa kadib qofka aad u sheegto inaad door bidi lahayd inaadan gacanta ka salaamin. Miss Ihran ayaa ku baaqaysa in labada dhinacba ixtiraam ay isu muujiyaan waa muslimiinta iyo dadkan muslimiinta ahayne, laakiin waxay si gaara uga codsatay muslimiinta inaysan hal meel ku dhegin.
I would encourage all Muslims not to stand on their fine points of Islamic law when they're living in a country which is not.
Waxaan ku dhiirigelin lahaa muslimiinta inaysan hal meel kaga dhegin shuruucda Islaamka iyagoo ku nool dal aan muslim ahayn, ee ay ka fiiriyaan dhanka muhiimka ah oo ah inay xiriir fiican la yeeshaan dariskooda. Saddexda jaamacadood ee la sheegay inay ardada kula taliyeen inay ixtiraamaan ragga muslimiinta oo aan haweenka gacanta ka salaamin ayaa kala ah Adelaide Flinders University, Perth Carlton University iyo University of Western Australia. waad ku mahadsantahay inaad dhageysato raadiyaha SBS toos u dhageysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.